Ni ɲangili ninnu ni a tun tara san 2017 wagati, duniya jamanaw ka Conseil de sécurité tun tilala ka a lakuraya tuguni fo ka n'a bila utu kalo tile 31 san 2023. Ni ɲangili ninnu ni a lakurayara, u ka ɲɛmɔgɔyaso ye a sama ka bɔ a ka ONU ka site web kan ni ale tun bɛ boli ni mɔgɔ 8 kan. Ɲangili ninnu talen don u ka sɛbɛnfura 2374 san 2017 wagati. A tun bɛ boli Amadou Ag Asri, Mahamadou Agrisa, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, Ahmed Ag Albacha, Huka Huka Ag Al-Husseini, Mahiri Sidi Amar Ben Daha, Mohamed Ben Ahmed Mahiri, ani Mohamed Oul Matali. Ni malien de nunu, oni ka kumala, te Nations Unies ka ni oye dunia jamana waka kele a tombaya, aka nyangili bere jukorlala tuguni.